Mini manzi wa Nairobi kuna kitu inanishtua, nikitaka nitapata hiyo nayo minajua. Bad thing, hizi streets nita run for sure. Whiskey no chaser na high grade fresh. Yani pure minaua, kila beat minaua, kila look minaua. Fresh and clean, uwa minajua. For sure minajua hii mziki kwangu kiwa juu ya hub machua. Timestamp 98 greatness, chenye niko nayo, don't mess. Najiaminia, the greatest, bado wasoro wanakaza, tasteless. Anasema mini mfiki, shameless. Sishiki hiyo simu if you pay less. Value, what you mean, siko famous. Check Insta for the latest, precious. Kabaya bado spit game ahane dawa nipendi. Nisawa miwa mbea nikimedi. Mtaa pale ungwarona pimia, stay ready. Ata nikihama niko rooted huku dead. Tulifika huku watukubisha, lakini maganji zinatukaribisha. Kejani na bazenga tunaivisha. Dogo dogo tu alafu na batizwa. Omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiyomba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikipata. Omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiyomba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikipata. Yo, another day, another way, another chance to get better. Niko focus na try to get cheddar. Shukran kwa wale wote wananipenda. Cheki sasa wananitambua kila ninaenda.
Na sina pressure na hii life. Pandisha steam hadi zi nice. Yeah. Nina kingdom bestie ana light. Hey, hey. Piga sherehe tupo light. Omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikipata. Omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikipata.